kuri arintas madil ku dabaqtaan way la hasaaray in eedamadi selling holgili magaaladan waljaad ee leerahaanka degna lagu bilaaw taariikh digeek bala afarta kuma saamay la raay lamadu kuma tumiyoona toodoban lagu bilaaw October geeko afare lagu bilaaw ila may la raay ciidamada xaaladda ku toos ila amarta mulku deero magaaladan jaadaan degna batatam way sheegana agency-yalka dayuriya marlama aan sheegana marsadaan kanagay in agency-yalka dayuriyalka wakiilku ka antiroog ganacsatada in dayaradiyo in sheegan asfisyo dayaradi jaad la saar hadii yari hadii badani jaad la saar goronka degda in ku kahan mar aan deeronka sababa degdo jaad wadil kale in ku kahan in yaado dhiibta lama kun doola dhiibta ganaha dhiibtan ku kahan taasna way sheegana mas'uulinta wakiilku ka agency-yalka dayarado arintaas oo geeka go'aan la deeri lahaaska waafigi ya ma imbanda kaane dadweynaha magaalada xudurka nool hadii dibadii jaraan hadii inta jaraan lanki business kalahay oo jaad ee noo aska lahay ilanki walkalka ganacsada ee qaabka lahay oo muqaadaraad ku miday xashiishku ku miday oo magaalada ka fasaadi qamruhu ku miday walaayo ay dhaqan in magaalada lagu mamnuuyo.